The Spinoff Podcast Network. Skinny are helping you show how smart you are with the 1Q Quiz, an all-new, super challenging and super quick daily quiz built by The Spinoff. Every Monday, Skinny are giving you the chance to prove you're smart with the Skinny Extra Credit question. Get it right, and you'll get the chance to score yourself some Skinny Extra mobile credit so you can text, call, or even video call your group chat and gloat about how big your brain is. T's and C's apply. Ready to rediscover the joys of cycling? With over 300 kilometres of cycle paths across Tāmaki Makaurau, jumping on your bike and going for a ride is such a fun way to discover the city from a different perspective. Cycling is getting more and more popular across Auckland, so now's a great time to join the hype and give cycling a go. Head to at.govt/cycling to find your nearest cycleway today. Nair is public interest journalism funded through New Zealand On Air.
Tēnā koutou katoa, nau mai kia Nair. At the beginning of the year, we put down a wero for ourselves, Mariana and I, who are currently in full immersion study of Te Reo Māori, that during Mahuru Māori we would record an episode that was entirely in Te Reo Māori. This is that episode. If you're one of our regular listeners and you don't speak Te Reo, you don't understand Te Reo, we encourage you to stay with us and have a listen, see what words that you can pick up on, see what phrases that you know, or just enjoy the beautiful sound of our language. Welcome to Nē.
Tēnā tātou i te wiki o te reo Māori. Tēnā tātou i te reo Māori. Tēnā tātou i ngā whakahekenga werawera a ngā mātua. Nā rātou te mahi māro hītarari pīkau i ngā tau, āno ngā reanga o muri mai te whiwhi. Ko te kuru o te maramati use tēnei o Ngāti Prou o Ngāti Rangitihi, e mihi atu nei ki a koutou. Nō ngā rangi ko tāhake nei, whakanuia te rima te koutou, atu i te rā i tukuna ai te petihana reo Māori, e te ouunuku rēne o Ngāti Toa, e hana te hēmara o te Atiawa, Ngāti Raukawa, me Ngaitahu, o te rōpu ngā tamatoa anō hoki, e taku kraua e koro o te kapunga Dews o Ngāti Prou, e ngā rōpu tauira Māori o ngā tamatoa me te rōpu reo Māori. Āno te tūrei, huitahi ai te rōpū reo Māori i ōtaki, ko ngā kōrero i puta, he mea whakakipakipa, he mea whakaaweawe kia ū tonu, kia pakanga tonu ai tātou mo te oranga o te reo. I te taihau āuru, whakanuia a Hana te hemara e te ringatoi Mr. G, me te whakaaturanga I am Hana. Ko tana mokopuna, a Hana Rafiti Maipi Clark i tū ki te mahau o te whare paremata, a ai rungo ai te motu i te māia o te rangatahi Māori, kua tipu i te āhurutanga o tōna ao Māori. I tū hoki a pāpa tameroa o te rōpū reo Māori, ki te haka anō i te haka o kamate i ngā arapiki o paremata, he mea taunaki e Ngāti Toa. Ko te pātāia, ka mate, ka ora rānei, te reo. E rima te kautau kua hipa, nā ngā whakahekenga werawera a ngā mātua tū ai te kōhanga reo, te kura kaupapa Māori, ngā whare wānanga Māori, kura aiwi, whakaata Māori me te mātāwai anō hoki. E ai ki ngā kōrero, kei te pari o te rua tonu, te reo Māori, engari e ki te ana, te tini o ngā hua, kua puta i ngā tau. He maha ake ngā huarahi, hei ako i te reo, hei awhi te hunga kāri whai wāhi ki te reo, ia rātou e tipu ana. Ko ia ko te kaupapa kōrero i tēnei rā. Arā ko a Whitu Marama, a ku hoa mahi, a Leonie Hayden rāwa ko Mariana Johnson, e rumaki nāna ki te reo. Ko te wero ia i puta ia rāwa i tē rātou, kia ngana kia reo Māori te nuinga o ngā kōrero i tēnei rā. Hei whakarangatira i tā mātau hui i tēnei rā ko Hemi Kelly, he mātanga, he kaituhi, he kaioko reo Māori anō hoki nāna te kōna ipurangi e kī ana ko Everyday Māori. Nā reira kia mautonu atura e hika mā a muri ngā whakatairanga e whai ake nei, kōrero tahi ai māta. Tēnā nō koutou ngā kai whakarongo kua piri mai ki ēnei reo kō wetewete, reo pahupahu, arā ki a mātau o nē. Kei konei mātau, ko Leonie Hayden, ko Mariana Johnson, ko Hemi Kelly anō hoki. Kia ora e hoa mā, kei te ha.
Ai, kia ora.
Kia ora.
Kia ora.
Kei te ha, Hemi?
Kei te pai. Kei te pai, kei te tino pai. Kei te poke, te mahi, engari, kei te pai.
Pai. Ai, mō tētahi, kei te pai ahau, kei i whaimiri tō pātai, kei te aha, oh, no Ngāti Parau, nera, hei, kei te hākari, kei ko nei ahau, ka kōrero ki a mātou. Ai, koe anō, kei te pai, ahakoa, nui te wiriwiri, ai, pai te wero o tēnei hōtaki ai. Te reo Māori anake.
Ai, tēnō hikaka, hei, ki te kōrero Māori i ngā wākato. Ahakoa, ahakoa, maha ngā hapa i roto i ōku reo, kei te pai ki au.
Ai.
Ka pai.
Ko te mea nui, ei, ka kōrero.
Ai.
Ai. I tēnei wiki, i tēnei marama, te tino kaupapa, ka puta, ka kōrero atu i te reo Māori, ahakoa he iti, ahakoa ngā hapa, kōrero mai, ai.
Koera te whāinga matua ki au, i te tīmatanga o te ako, ko te kōrero i te reo. Hei aha ngā hapa, engari tukuna te reo kia rere.
Ai.
Ah, muri atu ka mohi o koe me pēwhia te whakatikatika i ngā rere ngā engari, ko te mea nui, ko te rere o te reo.
Ai. Ai.
Kia kau e tuku mā te hapa koe e noho ngū.
Mohi maumahara nau ki te wā i uru au ki te pinakitanga o te reo, i te tau, e ngā tau o mua. Engari, uru atau ki te rā kaupapa, ko Leon Blake te kaiako, i pōhehe au, e mohi anau ki te kōrero Māori, i mua i tērā. Engari, kā kuhu atu au, ka whakaro, hei, ka kai te he katoa, etahi o ngā rerenga, ngā te i me te ki, te ā me te o, te mā me te mō. Engari, i mua i tērā, i te kōrero tonu au i te reo, no muri mai ka ako ahau ki te whakatikatika.
Akine pe pai te rā pōhihi.
Pai te peri ki te taha o ngā kai kōrero mata tau hoki. Koina te hua, tētahi hua o tōku akoranga kei te wānango raukaua nā te mea toru ngā tau. Ai, ka peri ai ki te taha o ngā tau toru, tino kaha i o rātou reo, e nā te whakarongo i o rātou. Ka tae te kitea ōku hapa. Ka pai, ko tēnei te kōrero tika, ka ngana au te puta atu. Ai, he pai te kimi mō ngā hoa, he taumata nō o tō reo, te whakapakari tō reo.
Tino hirahira ngā mea tuakana, i te ako o te reo, ne, e hara i te kai ako anake i puta mai ngā mātauranga, ngā akoranga, ngā reo, ngā kupu hau.
Ai.
Me whai tauira, ne, me whai tauira. I roto i ngā horopaki rereke, i roto i ngā horopaki pēnei, e noho ana ki te kai, ki te inu, kā rongo koe i tētahi, e kōrero ana ka whakaro. Koera te kupu, koera te kianga, koera te horopaki tika e whakamahi ai tērā kiwaha, me whai tauira pai.
I o ai, haere mātou ki te pāpara kaita.
No, mea hoke kare. He horopake pai mo te rere o te reo.
E marangi rangi.
Ko mātou hoki tērā, e marangi ana. Mātou tērā i te whare wānanga, e ngā pāti, ngā hākari, aku hoa, ki reira rere ai te reo. Te reo kōrero me te reo waiata, ki ro hēti Māori.
Ka rere te wai, ka rere te reo.
He whakatau ki te? Whakatau aki pia?
Nōnā hea tīmata ai koe, ka kōrero koe mō te pīnakitanga.
Ai.
Nōnā hea tīmata ai koe i tō ako, tō ara.
I te kura tuarua pia? I mua atu i tērā kaore anu i tino tahuri ki te aku i te reo, i te mea kaore he huarahi hei whāinga māku, no reira ka tai au ki te kura tuarua, nā ka tahuri au ki te kimi aku kaupapa i te kura, ka whakaro au, ia kei te pirenga au ki te aku i te reo, te reo Māori, no reira i tīmata taku aku i te kura tuarua, nā wai rā ka tino ngā kau nui ahau ki te reo, ki te kapahaka i ngā tau i au i te kura. I rereke i te rā wā, kaore he i purangi, ne, kaore he pēnei tēnei rā, e nei rā nei, kaore he waia, ata mai. No reira, i ako ahau i te krahe, i ako hoki mā te pānui puka puka, i ako anō i te piri ki ngā mea mōhio ki te kōrero. I te kura etahi i ahu mai ngā kura kaupapa, he hoa nōku, no reira ka kaha taku piri ki a rātou, ai, me te whakahōhā i a rātou.
Te hea kura tira?
I kuraina au ki Fielding Ag. Yeah. Fielding Agricultural High School. Ai, Fielding High School, ienei rā. Engari, he rawe taku kaiako, he mea nui te rā, ne, me pai te kaiako.
Pehea kōrua, i wehe koe i tō mahi wāki ki tō mahi pūmau, ne, Miriana, kia whai koe i te aro o te reo, i tēnei tau.
Oh, ai, oh, ka pai mo tēnā kōrero. Ai, kauri, o ka huri tōku āo i roto tēnei tau, nā te akoranga o te reo Māori, nā te mea, ka huri oku matapono, tōku i tirohango te ao, ai, and tōku hoa pūmau, kauri ia i hihie mo te reo. And hea wauwa te kōrero atu kia aia nā te mea ko tōku ao i te reo Māori, kauri te katoa te o tōku ao, but tata, ka huri ki te reo Pākehā, I'm like, oh, aho hoha au. Ka tēnei reo. Ai. I mua i ako te reo Māori i te wānanga Aotearoa, like, kura pō mō Ruangātau. Ai, kua oti au te rōnakitanga, te taumatarima. Ka waiho tōku akoranga reo Māori mō Ruangātau, nā te kaho tōku mahi kairipuata, engari, ai, tōku moemoea mō mai rano te noho i rūmaki reo, te ako i te horopake rūmaki reo. Ai, te mutunga o tērā tau, ai, ko tai te wā, i rongo tēnei tōku paku, ai, ko tai te wā, and ka tukua tōku tono ki te wānanga o Raukawa. Hoi anō, kei ko nei ahau, kei tai te kōrero Māori. Nei
kōrero Māori o
nā. Kauri ako i te reo Māori i tōku te maititanga. Paku akoranga kei kura tuarua. Tēnō whakamā au tōku tuakere Māori i roto tōku rangatahitanga. Hui, nō reira, roa te wā te hoki mai ki te akoranga o te reo. Engari pai tēnā ki a au. E hara he haerenga tōtika nera, he haerenga wiwi wawa. Ai. E ako koe kura tuarua nera, Leone?
Oh, ai.
Paku?
Te nuinga o ngā karaihi reo Māori ki tōku kura tuarua, he wako waiata. Ai. Kaore mātaui, hea te kupu, or passing exams.
Kari whakatutuki, ngā whakamātauta.
Kari etahi o mātau karahi i whakatutuki te Aromata White School C Māori. Nā te mea, you know, e hara i te kōretaki tōku kaiako, engari kaore he kaha i tō. I tōna akoranga. He mea waiata. Anō nei, i haere au ki te kohanga reo i tōku tamarikitanga, no te reanga tuatahi o kohanga reo ahau. Engari, tuatū kia tērā karekau ngā reo ki tōku kura tuatahi. Karekau ngā reo, nā te mea he tino kaikiri, te tūmoaki ki reira. Ko au, mātou ko i rua i te hatu tauira ngā tauira Māori ki reira, e tino kaikiri i tira. Engari he tino koingo ahau ki te ako i te reo Māori tonu. Ai, haere ki te kura tuarua. Ai. Me ako te reo Māori, ai ka pai, kare au, e ako i te kōrero Māori.
Ki te tuhi, ki te pānui nera, ai.
And whai muri I tōku pakeke tanga haere au ki ngā kura pō kei AUT, ko Hemi, tētahi o ōku kaiako, ki reira.
Oh, rawi.
Tēnō pai ngā kaiako AUT, te katoa. Ai, I pēnei ki a koe I rungo te tangi o te ngā kau o ngā tūpuna. Ai, kua tai te wā, wehe I o mahi. Haere ki te kura.
Ai,
ka pai.
Haere ki te kura. Ai.
Tētahi hoa I te tīmatango tēnei tau, pātai mai ki a au. Oh, I mohu ana tō whawhai I pāna ki te ako te reo Māori I roto ngā karaihi pō, tō whawhai o mamai hoki pāna ki tō tuakiri Māori. He ahai I ako tonu te reo Māori. Pea kauri tōku hia, like, ka rongo au ki te karanga o tōku tipuna mai tōku puku, o rātou hia, mōku te ako te reo Māori. Ai, ai. Ai, etahi wā, I'm like, oh, yeah, ai, tēnō waua, tōku hia, te kate te mahi, like, yeah, I whai tonu te reo Māori tonu. Ai, ai, kauri oku hia, anake.
Engari, ki te anei ngā hua, e rongo anei ngā hua.
Tika.
Yeah, kei te whakamiharo atu ai.
Kia hura, kia reoa.
Ai hoki.
Koinei te ara, me whaine, me rumaki ki te reo. Ka uau ane te haere ki tētahi krahe, ai. I te pō, ko tahi krahe, te wiki, ka roa te rā, ara.
He rere ke te ako o te reo ki te kōrero
ai.
O te reo.
Ai. Like,
kei te mōhio ahau, etahi kōrero, I te wā ka kōrero tētahi tangata matatau, I kōrero mai I te reo Māori. Oh, kei te mōhio ahau, engari kauri au I taia te whakautu ki aia. He whakawhiti kōrero te mea nui o te raumaki, tērā te hua ua ki te whai mena I haere ki ngā, kura pō no iho.
Ai. And ko tētou mahi anō ai te, like, te kimi te whai te kupu I roto tō waha, like, ai, tō ariro. Like, te tīmatangi ako te reo Māori, like, ahua stutter, ahau? Like, he stutter? I was like, kare I stutter. Engari te reo, I'm like, pea ko ōku whakaro tēnō tere engari kauri tōku waha tāia te puta atu.
E te tēmata o te tau, te tēmata o ia riringa kōrero,
he. Ko e whakaro ana. Ko te kupu Māori mō te stata e hoa mā, e aki te tiki nare ko te kiki-kiki.
Kiki-kiki.
Me te kiki-kiki. Me te mama-mama.
Mama-mama.
E rongo ana I koera te.
Oh, whai.
Mama-mama.
Mama-mama.
Kiki-kiki. Mama-mama.
Mama-mama.
Ah, koia. Oia, no. Ah, koe hoki tērā e whakamiharo ana ki te whanaketanga o o kōrua reo I ngā tau. He hae tahi rautaki kei wānganui a tātou, hei whakapakari ake I o tātou reo. Mohi au kei a koe tahi tino rautaki e hoa e Hemi. He hanga rautaki, he hanga rautaki pai ki I kōrero mātou I tēnei wiki mō ngā rautaki. Nā te mea he rere kēpea ki tēnā o tātou, he hanga rautaki pai, hei whakapakari I tō ake reo.
Hei whakapakari te reo I tō o pūkenga kōrero, he kāore tū atu I te kōrero. Me whai hoa koe, me whai hoa kōrero koe, me whai koe I etahi e ka manawa nui, ka manawa nui ki a koe. Nā te mea I etahi wā kā roa e whakaro ana kātahi ka hara mai te kupu, koera o kōrero. No reira me whai koe I etahi ka manawa nui, ne. Kaore pē manoa nui ngā wā katoa, ka manoa nui te nuinga o te wā. Nā te mea kaore pēa he huarahi atu I tērā, hei whakapakari ake I ngā pūkenga kōrero. Koe rā te pūkenga matua ki au, he pūkenga no te pānui me te whakarongo, te tuhi-tuhi, engari ko te kōrero I te reo te whāinga nui.
Tika.
Me te... Kia au nei, ko te, te whāinga matua kia marama, kia marama tātou kia tātou, mātua ko tērā, a muri atu me noho ki te tuhituhi me te titiro ki, ngā, ki te whakatakoto o ngā kupu. Anei me pēnei me pēnei ke kia taira ki ngā wā e kōrero ana koe i te reo, ko tika, te mea te whāinga, koe rā te whāinga.
Kia marama.
Etahi wāhi he, he mea hoha tēnā huarahi, nā te mea like, I te wāinganui i tēnei tau i oho whāt, like, mahanga ngā hapa, and ka āta ki te ōku hapa i roto tōku kōrero, and ko te rongo, ka haere au ki muri, nā te mea i tōku reo haerenga, engarei, I like, kei te pai, just, ka āta whakatika, ko tino rere tōku reo, engarei, I'm like, oh, he hapa tēnei, he hapa tēnā, whā, and then rangirua, kei te pai, hoki mai, he kauri he, hoki mai ki tōku kōrero mua, kauri he huarahi tō tika nera, e tahi wā, like, oh, haere ki mua, mura, no. Muri,
E rua hi koe tanga ki muri, ko tahi ki mua.
Ai, tika ana.
Hei, tahi kōrero ana koe mo te hoa reo Māori.
Ai.
Manawa nui ana.
Ai.
Ki a koe, hei tahi tāera whakatika ngāwari nei. Whakatika, i kōrero mātai mo tērā i ngā rangi o tahaki nei. Hei te tahi, kia kaua e kohe te ne, ho mua e o tātai. Me kaua te Māori e kohei te ki te Māori. Me kaua hoki te Pākehā e whakatika i te Māori ki ro akomanga. Hoia no, he haitahi tāera hei whakatika, he tōwai. He tōwai te kupu, he ahara nei.
Koe rā tētahi rautaki, ka tōwai atu i te kōrero, engari kaore etahi e rongo. Ne, ahakoa ki konā koe tōwai atu i te kōrero, kaore mau i te tangata i etahi wā, me ātaki atu. E hoa, koe nei tō kōrero, engari a nei te kōrero tika. Ne, kia au, hea te he o tērā. Kei te ako koe, kei te ako ahau, kei te ako tātou i te reo, me he mea pirangi ana tātou, kia pai ake tātou, me tuwhera te ngākau ki ngā whakatika tika mai. Yeah. Pai tērā kia au, nā e mōhio ana au ki ngā mea, e mōhio ake ana i au ki te reo. He nui tonu, ne? Whakaro ana kia Pānia, kia Tīmoti. Ko tāku ki a rātau, tēnā whakatikahia taku reo, mehe mea e hapa ana. Kā ki te koe tētahi hapa whakatikahia, nā te mea e pirangi ana au kia tika. Kia tika ahau.
Kia pēnā ki a rātau.
Ai. Engari, he wā ona, ne, hari te mea ka, you know, i ngā wā katoa, you know, he wā ona me tuku koe te reo kia rere, nā he wā no me mea, aneike.
Ai.
Yeah, aneike.
Kei tērā horopaki kia au, like, etahi wā, like, tētai tangata whakatika, he tēnā, anei te kōrero tika, like, kei te papara kauta, I'm like, e kare, waiho mo te karaihe, hey, kei te pai, just he kōrero anei.
Kei te pai tērā mena, kei te ki koe, anei te wā tika. Tukuna hau kia whakangā i tēnei wā. Whakamātau i tōku reo.
Kei te ahu o te waiaro, ne? Ko te waiaro o te... E rongo anau te waiaro o te tangata.
Kei te waiaro?
Ko te attitude.
Kei te ahu.
Kei te ahu anō te waiaro o te tangata. Te ahu o tana kōrero ki a koe.
Kei te pai ki au, mena ka kōrero au i rā hapa. Ka ripiti anō te rā tangata e ngā kōrero tika, engari he ripiti i ngā wari, like, tōna kōrero, like, just, ka pai, te mea tika, and then, ka pai, like, so kaore he, hea tira, kōhete?
Yeah, kaore like, kōhete.
He whakawhiti kōrero tonu, you know, i tērā horopaki.
Ai, repiti tō kōrero, like, whakahuki tō kōrero.
Ai.
Engari, whakatika.
Ai.
Ka pai. Kore he, ko tēnā he he. Ai. Like, oh, anai te kōrero.
Yeah, he tēnō māma te rā rautaki ki au.
Haere tonu te kōrero. You're like, oh, ka pai, mai mahara tēnei anai anai.
Ai, engari, mena he horopaki tika.
Engari, te era atu taha, and he wānanga mōkau, ai, te era atu taha, oh, pia, like, pā wera, tōku ngākau, he tahi wā, pāna ki, oh, he hapa, oh, kauri tika hau, wewe, it's like, kei te pai, waiho te tangi witotanga. Nau mai ngā
mai
hapa.
Mai te hapa.
Ai, tika.
Mā te hapa kā ako, kā ako.
Alright. Oh yeah.
He pūkinga koe o te reo, nā te mo he kaiako hoki. Kei te kite koe tēnā āhua o te ētahi taura, like pāwera i o rātou ngākau, i pāna ki te whakatika i o rātou reo, and he ato whakautu kia rātou o tō kōrero rongoa pia mō rātou.
He rongoa. He āhua tanga tērā no te tangata, ne kaore te tangata e pai kia he. Kia heia ki taku titiro. Kaore hoki te pakeke e pai ana, e pai ana kia he, kia heia. Kia kitea rānei tōna kuare. No reira, ai, koe rā ngā mea me. Kia au, ko te mea nui, i te tīmatanga o te ako, ko te whakarite i te taurā here tangata, ne te whanaungatanga i waenga nui i ngā ākonga me te kai ako. Kia mōhio ai rātou, anei kē te wāhi hei whakatikatika i ngā hapa. No reira, kia kaha te kōrero, kia mutu tērā i konei, kia puta ki waho ā ko tika, koe rā te whāinga, engari. Ia me whakarite tērā, kia te kōrero, wāhi haumaru.
Ai.
Rauwe.
Me mōhio hoki te tauira. Kei reira ia ki te ako. Koe re te take, ko haere ia ki te ako.
Ai, ko ngā mea haere mai ana ki te ako, te nuinga, kua mōhio ki te rā. Ai, he nui tonu ngā tāngata kaore i te haere mai ki te ako, i runga pea i te rā mataku. Kaore rātou e pirangi ana kia kitea o rātou kuare tanga. Kā aroha te rā.
Hei aetahi rautaki, kei a tātou, hei whakatau i te āhuatanga o te āmaimai i mua i te kōrero.
Atu i te,
atu i te wai o te puna o te ora.
Ka rongo tonu au i te āmaimai.
Nē.
Ai, kei atu au ki te kōrero, i mua i te marea.
I mua i o tino kai a kōpea.
Kua āhua e ti haere, te mā mai mai roto i ngā tau. Engari, ka rongo tonu koutou i te ā mai mai. Kei te kōrero mo te kōrero noiho?
Kōrero tūmata nui pia.
Tūmata nui.
E aua.
Engari, kōrero koe miriana mo te ā mai mai, mo tō puku.
Ai.
Nore, i te ā mai mai koe, i mua i tēnei, i te ā mai mai koe.
Ai.
Kei te āmaimai i nāne?
Kari māimai i nāne.
I āmaimai, hea te take i āmaimai. Kōrua.
Hea te take.
Kuri tēnei hei therapy session.
Kei te ruku o onu i nāne. O, koera te pātai nui.
Ai, hea te take mō te āmaimai o hea te runga mō te āmaimai?
I āmaimai ana nā te mea kei konei etahi atu. He mōhio ake. Te reo Māori.
Ai. Ia mai i ahau e tahi wā kauri au e mōhio te kōrero.
Ai.
Te rā no iho.
Ai.
Kei te hie ahau ki te whakawhiti kōrero ki oku hoa.
Ai.
Engari e tahi wā kauri au e mōhio tōku hoa. He rere kē te rā rongo, you know.
Ai.
Kauri au i rongo tērā i roto i te reo Pākehā, like, oh, ka reo i mōhio i a koe. So he whiako hau tērā, tērā he āhua ngaro i etahi wā.
Ai.
Kei te mōhio au, kei te mōhio māua, he pai ana. Ko mai te hapa, kei te mōhio māua tērā, he tino aki aki e kōrua ki a māua, kei te mōhio. Engari, tērā rongo ira pūrere hua ki roto i te puku, kaore rātou i whakarongo.
Kia au, kaore he mea kino te a mai mai, he mea te whakarite tōku hiningaro, wairua, tinana mo te maunga i piki. Hoi anō ai, aha koe, like, oh, hea mai mai ahau, kei te mai mai ahau, kei te pai. Ai, he tohu o te wero, and pia he mea te whakarite mo te wero. Oh, like, ai, kaha ake tōku tinana, aka koe ake tōku hinengaro, ai. E hare te mea kino ki au anake, ne.
Ano nei, etahi o oku hoa kura I tēnei tau, I tū etahi ki te whakapuaki, ki te kōrero ki o mātou aromatawai, and he wahangu rātou, etahi o rātou, he tino wahangu i tū mai rātou, ki te rima miniti, te kau miniti pia, he wahangu te katoa mai, mā te mataku, mā te whakamā, like he tino pauri I rā whiako, and I kite au I ēnei whiako, I maha ngā wā I tēnei tau. And he tino, you know, he tuku aroha te akomanga katoa ki ēnei tauira, he haumaru rātou, you know, he tino ahuru mōwai tēra, engari tēra rongo he āhua mate I tahi wā ki etahi tangata. He mataku tōku ki tērā, o tērā. So tērā tētahi o ngā a mai mai anō.
I te reo Pākehā etahi tangata he wahangu, I te reo Māori mātaku ake, eh?
Ai.
Tautoko tō mehi aroha ki a rātou.
Ai.
He uaua tēnā mahi te tū I mua I te tangata ki te kōreo. Aha kua te reo.
Aha kua te reo.
Kaore etahi tangata e pai ki te rā āhuatanga. Nō reira, ai, mā te mahi tonu ka pai ake, engari kaore tonu e pai ki etahi. Engari wāinga nui I te tangata e noho noeho ana, e kōrero rero ana, mehe mea e rongo ana I te āmai mai. Ki au mā te mahi tonu ka mimiti haere te rā āmai mai. Ai, me he anō te kiwa, te kōrero, tū whiti a te hopo, ne, me aha koe rongo ana koe I te...
Mai ranga
tū whiti a te hopo. Kei
e te waiata.
Tū whiti a te hopo.
Aha koe rongo ana koe I te wehi, te mataku, te hopo, me tū whiti tērā hopo. Yeah. Me haere tonu.
Me whakamaumahara pia I a koe anō e rā wawata ka iroto I ahuma I o tīpuna pia. Koe rā ngā rautaki e kōrero nei, he aha ngā rautaki e tūwhiti a te hopo, e tūwhiti ai te tangata I te hopo, ka iroto I a, ke mōhio awo, he ahuatanga no te tinana tēnei, engari he pakaria ke tōku wairua. Ko tōku ngākau nui ki te reo, he nui ake I te hopo, kei te pāmai ki tōku tirana, ko tōku wairua, e kore e hinga.
Te tino rongoa ki au I te rawa he karakia. He karakia, he karakia, he karakia. He tau, he whakatau te rā a mai mai, you know, I te haere I mua I te karakia ki au.
Mōku ngā waiata, waiata te rautaki.
Oh, ai, ka pai.
Pai te waiata, te tīmata I tō kōrero ki te waiata.
Ai. He taumata noa ka whai, anai nei te whakanikoniko tōku mehi, ka puta tōku mehi I te āhuatango, te waiata.
He tino pūkinga tērā o te wahine ki au nei, ko ki te I roto Iaku haere. Te hunga pēnei ia, te pāo, te waiata rānei, te hunga pēnei ia pānia papa, anā ko tino wa mau te rūma I roto I taua hononga o te tehi te wehi te wana.
Koe nā te take o te tauparapara, ne, he pērā no ka whakarite I ākoe, ne. Kia pai ai te re re o kōrero. Pai tēnā.
He tino koe o tātai tūpuna, ne?
Ai, tau tuku.
Kei te mōhio.
Me te karakia. I a koe ki mai ana karakia koe. Karoi, oh, ai, karakia i mua. Kua mutita, kua hua mutita ku karakia i tēnei wāngari. I mua i ngā tū ki te kōrero, kua huri au ki te karakia. He ngā tūpuna ho mai te kaha, piri mai ki au, e rā momo, ka karakia ki aku tūpuna. Kia tata mai ki au, kia piri mai ki au. Kia ho mai ki au te kaha.
Talo for Lover. I'm Madeline Chapman, editor at The Spin-Off. If you have the means, consider supporting our high-quality journalism by becoming a Spin-Off member. Sign up now at thespinoff.co.nz/donate.
He anga horopaki mō kōroa, tēnoa mai mai a wangawanga rānei, aha ko te taumata o i o kōroa reo. Kōrero mai ngā. He pai mō maua, ko Leonie Hoki, te whakarongo ki ngā hapa o ngā wā awangawanga mō ngā matatau, kai kōrero matatau.
I te tūrei, kataia nō kaipa, i whakataki au i te hui whakamahara i te 50 tau o te pitihana reo Māori.
Oh,
ko te huinga tērā o te rōpū reo Māori. Kia pono te kōrero, i rongo au i te āmaimai, kaua pia i runga i te... Te ahuatanga o te tuku i te hapa, engari kia hanga e oku kōrero. Nā reira, he rereke pea ki ngā horopaki rereke. I reira oku tōku whānau, oku whanaunga, oku kaiako, etahi tanifa o te reo, etahi tanifa o te ao Māori. Nā reira pea i rongo au i te hiahia kia tino eke. Oku kōrero, oku whakaaro. E hara i te mea i whakaritea oku kōrero i mua, he mea tuku noa, kore te mahi a te MC ne. So i rungo au i tērā āhua. Koe rau e pātaina, he hae tahi rautaki e hoa. Kareau, yeah.
Whakamārama mai.
Te whakarite.
Whakarite,
no te whakarite, ne, te tahi rautaki. Me mea kāreau i te rite, ka uaua. No reira, e tahi wā. Te nuinga o te wā, mea kāore au te rite kā ua ua. No reira, me noho i mua, kua rua miniti pea i mua, ko tahi rā pea i mua, ki te kohikohi i aku whakaaro. Anei, etahi mea hei kōrero māku ki te kaupapa. Yeah. No reira, kei reira oku whakaaro i nāene, kāore au te warea ki te takoto o te reo, o ngā kupu engari kei te whakaaro nui au ki te kaupapa. Hea te kaupapa, hea ngā kōrero mēputa ne, i te whai kōrero, i ngā hui nui e rā momo mea.
Hei, tūtohu paipea tērā mō te katoa, te hunga e aku ana, kia kau e āwangawanga ki te takoto o te reo, engari aro kē ki te ngako o tō kareri. Hea te kaupapa ai. Matua ka puta i au i taua kōrero. Kia kau e māharahara mō te iki me te... te mātou tātou, rātou, hea rānei. Kia aro kē ki te, te ito o tō kōrero.
Te ā o, wāho, tēnō wero tonu. Nē tei wā tēnō maui tōku whakaaro, tōku, tāku, taku. Pā, hea te kōrero anō, ko wane wane te whakaaro, nā te mea, ā o. Ai.
Era wai, he ha tērā kapu? Mamamama.
Mamamama.
E te wā, mga maumahara ngā ā-o, ngā tōku tāku tōna.
Whai muri tētahi, karaihi wete reo, ko i roto e rā wā, tēnō rangi rua au. Nā te mea, he kōrero mō te overthinking, i maui tō hiningaru, i maui tō whakaaro pia. Kei a koru, ha te kupu Māori mō tēnei āhuatanga,
Ka warea koe ki tētahi mea. Ka warea o whakaaro ki tētahi mea.
Kia warea.
Ka warea.
Warea.
Ka warea o whakaaro.
Oh, like, pai.
Obsessed on something.
Ai, ko tēnei.
Fixed on something.
Ai.
Ka warea.
He hono ki te kupu ware?
Te rāpea.
Warea.
Warea.
he wahi mō reare te wete wete kupu pērā ne. Ko te ware.
Ware.
Ko te ware.
Ka ore pia. Nā te me he rereke anō te ware ne. Ko te ware he tangata.
Taurekareka.
Tangata. Ware. Tangata dam.
Oh, ne?
Well, ware.
Te kīne, te rāpea he horonga, he honunga kei roto. Te koe pērā ki te ware. Mm. Te ware a koe te tahi.
Ok.
Oro koe mōku.
Rangirua.
Rangirua, ai. Koina te āhua whaimiri e tahi karahi we te reo. Kāori au tai te whiu oku whakāro, mai, a o ki I a o a. Whā wā o.
He nui te kōrero tia o te a mai mai me te hapa. Ai. Kia hae tahi etahi hua I tuatū I te kōrero e tau ihu ana ki a kōrua I roto I a kōrua.
Ai.
Huarahi, rumaki reo.
Mahanga
hua. Kia ngā hua I tuatū.
Hmm.
Mahanga hua harikoa ki au I runga I tēnei haeringa. Akaripe te tuatahi te whanaungatanga o oku hoa. Me ngā paiwako ki reira. He tino āhuru mōwai tērā, he tino akiaki, tino whakatinatina o a tātou, ai, o tātou aroha ki tēnei reo. He maha ngā katakata, he waiata I ngā wā katoa, he haka I ngā wā katoa, hei aki tātou I a tātou.
Ahako, te taumaha, taumaha, nui te mea ngāhau I roto rimaki reo tērā. Yeah.
He mea Māori tērā.
Ai, an ātāhua tēnei ki au hoki.
Me te whakamohio o ngā waiata I mohio kē, engari kaore au I mohio te tikanga o ngā kupu. Like, ka waiata, mai tēnei waiata anō, kei te mōhio tērā whiti, kei te mōhio ngā kupu ki roto. Tērā tū karakia, tērā tū haka.
Hmm.
I kapahaka au I te kura tuaru, engari kaore au I mōhio ngā te reo Māori.
Hmm.
I nāi nei, ka waiata, maha ngā waiata I mōhio ki, te mōhio
ahai. Ai, ko taka te kapa, rami.
Me ngā karakia, te mea te mea. Hei pai tērā ki au, he tino, he puawai te māramatanga I roto I te ao Māori ki au I tērā wā. Kei te mōhio I nei waiata, ngari I nai nei kei te mārama I nei waiata.
E ni o tātou waimari I ne, like, nui ngā waiata I te reo Māori, waiata hou, I puta, me atu ki a koe te kuru, mō tō waiata, a tāhua ki au.
Ko hei mi hoki tēra.
Oh, I roto I te waiata tūwhiti a te hoko?
Kau, engari. Taku nei mōhio kei ai o nāke.
He harau te kai waiata.
O kai tuhi rane.
Kai tito, ai, koe tito waiata.
He hae tahi o ngā mea kua whakamaori tia e koe.
E ki ana te kōrero a ngā tūpuna, kaua te kūmara e kōrero o nā kereka. Engari, nā. Tōrea.
Oh, yeah.
Whati. Yeah, ka nui te rā. Tū anō, te matatini ki te ao, o te ao, te matatini ki te ao.
Oh, rawe.
Me etahi waiata mā ngā kapa. Ōku hoa.
Mai.
Ko ngā hua ki au ko te, ko taku, ki au ko te reo te kūaha ki te ao Māori whānui. No reira, ko tino māramāke, taku, ko māramāke a hau ki ngā tikanga, a tātai tikanga, ki ngā kōrero tuku iho, ko ngā wari ake taku tūhono, hono ki etahi, mā te mōhio ki te reo, no reira, ai, ko marama ke taku titiro ki te ao, i noho ai o tātou tūpuna, mā roto mai I te reo. Kamutu he nui ngā hua, e ahu mai ana I tērā, mō te taha ki te māia o te tangata, I te mōhio ki tōna tuakiri, katoa.
Te ko mōhio, wai au, nō whia hau, mā wai kā kōrero atu, kā tū. Mm. Ai.
Ai.
Ai. Ngā hua anō o te haerenga reo mōku hoki. Mm. Kā tū, kaha ake tōku tuari, kaha kia ū ake, ōku waiwai, ki te whenua.
Mm.
Ai.
Ai.
Ai. He rere kē tōku āhuatanga, pia. Mm. Ai. And he hua anō te, te piri ake ki te taiao. Like, because, you know, te pake au te pāmu.
Ai.
Engari, like, anai nei ka tēno āta whakaronga i ki ngā manu.
Ai.
Oh, tēnā koe rei. Ka haere i tērā atu pō ka hoki mai ki te kāinga. Oh, ko wai. Oh, tēnā koe ruru. Ai. He hua anō te haerenga, te whakaora. Tōku tue kiri Māori, he kōrero i tērā tūiki o mātou nera i te kōrero o te taiao, te kōrero o ngā manu.
Oh, ai.
Ai.
No te taiao, te reo Māori.
Yeah.
Ia ko mōhi o koe, hea te tikanga o tērā, te ingo o tērā awa, o tērā maunga, o tērā rori, o tērā tiriti.
Oh, ai, ai.
Kua noho koe i te katoa o tō ao, engari kāre koe mōhi o, koe rā te tikanga o tērā ingoa.
Ai.
E kite ai ngā tohu rori. Oh, ko wai tērā. Ko wai tērā. Tērā rangatira.
He mea mutu ngā kore tērā ki au nei ne. Kia tīpaku ake i tērā kōrero. Nā au i whakatakoto li auni mo te. I ako waiata i au e rangatahi ana e tamariki ana rāne. Mm. Ingari nāne kua mārama ake. He pēra hoki a hau i ako mō tēte i a mātau e tamariki ana. Kāre pia i āta mōhio ki ngā kupu katoa i roto i te mōhio te whakahua, te oro.
Ai.
Engari nāne kua waiatatia, anōtia e rā waiata, kua whakaroa ke, o pūrangi aho au ki te whakapapa o tērā kupu, kua mārama ake au ki tērā pūrākau e pāna kia Māui, kia kahutia te rangi, kia paikea rāne. You know? So he mea mutunga kore tēne.
Mm. Mm.
Karongo e tētai atu waiata no iwi kē, kua pērā no. Oh, kei te mōhio au ki tērā kupu i nāne, ki tērā horopaki rāne, ki tērā pakanga. So, e hara i te mea, ko te reo, ka tuwhera ki enei horopaki o te ao Māori rere kē ngā kōrero, mo te pakanga, mo te aroha, mo te whenua, mo te hekenga mai, hawaiki, mo te harane, mo te taiao.
Yeah. Mm.
He ao anō, ne.
And like tētahi kupu anake, nui te whakaaro i roto tētahi kupu, pia like he kupu tawhito, he ingoa, wāhi, like whāla. Ko tēnei kupu anake, he nui ngā kōrero. But pai te ruku ake ki ngā waiata, te waiata anō, whakarongo anō, ka kite ngā hua anō. Ai,
kia hei tahi wa koutou tino kupu kiwaharane.
Kupu. Ko rongo, ko ako tātou i te mama.
mama.
Maopo hoki.
Maopo.
Maopo. Hea te maopo.
I te reo Māori te ik.
Cringe.
Ai, cringe. He kōrero ngā rangatahi. Maopo.
Me te huiki ni.
Ai, huiki.
Oku te rā.
Iki moki.
Iki moke.
He ori te?
He ori te. Ox. Iki moke. E wawau ana ko tōku ki waha. He mea, oh, that's silly.
Wawau ana.
Wawau ana.
Very foolish. Wawau ana. Tira.
Out the gate, tira. Wawau ana.
Out the gate? Oh, I thought it was like, oh, that's silly.
So kāori ki waho te kēti.
Silly bugger.
Silly bugger.
Oh,
yeah. Okay. I don't know who says that anymore, but...
Silly bugger, yeah. Silly bugger. Hātiki he?
Hātiki he?
Ai, pakeo. To translate, eh?
Yeah.
Feel care.
Feel care, hea tēnā.
Buzzy.
Feel
care.
Feel, whistle, buzz. Feel okay, buzzy. I te, i rongo i tētai, paigi au ngā kiwaha ahua, he kōrero ahua hau ki au, ka whakara, he raue tērā kōrero, ka mea mai a tīmoti, kā kore kua kore, he kōrero ane mo te moni, me te whakapau moni, te Whakarā no, he nui te utu o te haere. Ka mea, he moni te moni, kā kore kua kore.
Kā kore kua kore.
Maramāna.
Kā kore kua kore.
Kua kore.
Kā kore kua kore. Oh, you got nothing to start with.
Kā kore, when it's gone, kua kore, it's gone.
Oh, okay, ka whai.
When it's gone, it's gone. So, no reira.
Yeah. Whakamahia.
Whakamahia.
Yeah. Oh, good.
E pai ake te whiako o te haere i te pupuri moni. Pai tērā, kā kore kua kore. Kua ruku ki ngā Timotheisms i nā, nei hae tai atu. Ai taua wā ki taua wāhi.
E nui, ai. A tōna wā ki tōna wāhi, pai tērā. Engari, hei tāna nā mate kaiwai tērā.
Oh, yeah.
Yeah. Hei pai ki ai a tōna wā.
A tōna
wā. Nā te mea he procrastinator a hau. A tōna wā, a tōna wā, ki ngā mea katoa.
A whia koe tai mai ai. A tōna wā.
Ki a koe tukarei, hea o tino kupu. Whakatau ki ki wāpea.
Ko taku tino kupu, i tēnei wā, i tēnei meneti, i tēnei haora, ko te whā o momo. He momo teki, he momo manaaki, ka tāia te whakamahi mō te, hei tauira mō te wai, whā o momo i te wai, kia kau e maumau i te wai.
Oh.
Mena kei te pauhare te wai, mena kei te noho.
Whā o momo.
Ki runga pāmu rane, whā o momo.
Whāo momo.
He tohu tohu ki runga te...
Ki runga i te ā.
Te moana nui a kiwa. Ngā reo. Ngā reo te moana nui a kiwa.
Whāo momo.
Whāo momo.
Pai ki au ngā kupu Māori he reka te olo.
Te taringa.
Ai.
Whāo momo.
I aku au tētai kupu i te rānei, ko te karapīpiti. Karapīpiti.
Karapīpiti.
Te tino kupu te mana hau.
In a row. Back to back. Next to each other.
Successive.
Yeah, oh. No reira, he nui aku hui i tēnei rā e karapīpiti ana.
Oh.
Like I've got back-to-back hui today.
Mm. Oh,
karapīpiti ana e nei tini o inuai.
Tahi rua
tōi. Yeah, ko rātou te tīma toa karapīpiti, āhua pērā hoki.
Oh, he tikanga no pea tērā.
Te hā.
Oh, they like one
successive champions. Āhua pērā.
Kāra, we mohi ona ki te kupu Pākehā. Successive.
He anu anu ki runga te ariro nera. Successive. Mahanga.
Tērā pēr me whakakore i tērā wā. Hoia no. No te wiki tonu nei e hoa ki te au tētahi whakatairanga, ko koe tērā, e whakamaori ana i ngā mahi... I te whare hokomaha o Countdown.
O Kaute Iho.
Kaute Iho.
Kaute ki raro.
Koina te ingoa mō Countdown. Kaute
ki raro. Taku ingoa i tēnei wānei.
Kāre no kia tuku i tō nama ki a rātai mō tēr. Hoi anō, te rongo kōrero he maha ngā kupu kaikiri i rewa ki taua pōhira ki rungo pukamata. Hea ho whakaaro tō whakautu tō urupare rānei ki e rā kōrero a te kaikiri.
Kua o karanoa i pānui, engari ki mai taku tuahine. Me tana ki mai, he nui ake ngā kōrero pai.
Mm.
He nui ake te hunga e me ana. He rau e tēnei, pai tēnei, kā pai Countdown i rā momo kōrero. Engari, ā rātonu e tahi, tā ngātā, kaore i te aroha ki te reo, e whakaputa ana i ō rātau whakaaro. Ne, engari, ka pērā ia wā ka puta mai te tahi kaupapa reo hou. Mm. Pēnei i miraka krimi. Nē, te poraka siakarete. Pēnei te mahi a te rauhiringa brand i te pauaka whakaata. Pēnei i
orini te aha.
Orini.
Mm.
Kia uru te reo ki te tahi wāhi hou, kaore anoi ki te ai mua, ka puta mai e rā kōrero. Ki taku titiro ko te nuinga he kōrero pai, ara hoki e tahi e me ana, he Māori hoki e tahi e me ana, he ha te take, he pēnei ana, Whittakers, he mahi moni tēnei. He ha te take, he pēnei ana, uncertain. No. Engari, ko te toko iti haere, tērā reo e me ana, tērā reo kiri, kaikiri. Yeah, ka mutu ka ngaro i roto i te wā, ki taku titiro.
Kei te mate haere.
Kei te mate haere, rā momo whakaaro.
Mm.
Moi mai rā.
Whakaro.
Kawai pānui ngā kōrero rero
i runga.
I runga i te pukamata. Ai, i tēnei tau, he ha tōku, te ngā kōrero hau. Te aro i au. Te aro i au. Te aro i au. Te whanonga o ngā kaikiri, te whanonga o ngā tauiwi. Kauri hau i, I mean, he pai he kino rānei, like, kei a rātou. Kei te marama, i nāi nei, i tēnei au, ai, kei te aro au ki ngai Māori, ki te reo Māori, ki tikanga Māori, ki te hāpai ake o tērā au. Kauri hau i aro ki tērā au, ke.
Mea hoki.
Kei a rātou.
Pēwhia ngā tauiwi, ka hara mai ki te ako i te reo. Ka manoa nui koe, ka awhina koe i arotai. Ai,
etahi o ngā tauira hainamana, etahi o ngā tauira Pākehā. And ai, he tino pai rātou, he tino, kare au mohi o te kupu, more respectful.
Meha meha?
Meha meha? He tino ai, meha, meha meha rātou. Tētahi o rātou, ko Jess tōna ingoa, i kōrero ia i te breakfast show i tēnei wiki, pāna ki tōna whiako kei rumaki reo. Te kaiwhakahaere i pātai atu i te ahua o ona pātai, heaha te whiako o tō Pākehātanga ake. Engari, i whakautu ia wā, he ātāhua ki te kite te puawai o ōku hoa Māori. You know, he tino wai Māori e ahau ki te kite e tira. Ko tōku tikanga ki te noho me te tautoko i a rātou.
Arawe.
Kei te pai ki au. I mātakitaki au i tōku moimanga. Tangi. Tangi ahau. I paki ahau. Ai, pai, tira te ahua tika o ngā Pākehā i ako i te reo Māori, i te ao Māori.
Pai te mā.
Kia hari kua rātou i te wā ka eke.
Ai.
Te Māori. I runga i te māramatanga. Ko ngā hua, ko ngā moni, ko ngā painga katoa o tēnei whenua i puta i te te tūkino tanga o te Māori. Kia marama ki tērā o ko ngā kau whakaiti. Pai tērā kōrero mō tō hoa.
Ai, rau i te rongo tēnā. Kauri te whiako. Mō ētahi. Kauri mōku. Nā. Ai. Kai te, ko tōku rausake, just, kauri ki te, ni tipu ake o te waipaunami, i mōhio ana ngā te āhuatanga o ngai kaikiri, etahi i tōku hāpori i tipu ake, anainei ka hoki mai ki te kāinga, kauri rātou i, pia kauri whaka ai, but just ka whaka tau tohe tōku mahi a nainei te whai te reo Māori, o hea ai, o mo te pūtia, mo tō mahi a mai e kāo. I kawe rātou, i o rātou kaupapa, hea ai ngā moni mō tēnei kaupapa mō tangata whenua anake a mai, i hararei mō ku, waiho. Engari, i mai mahara tētahi, tauira, he tētahi tangata i roto tōku hapori. Tāna kōrero kia au, kau e wareware tō taha Pākehā. Hei pai tō mahi, engane, kau e wareware tō taha Pākehā. I was kore kupu. Kore kupu. Kauri au i taia. Te wareware. Koe anō.
I runa i tōku āreiro i ngā wā katoa.
E Pākehā hoki koe, Miriama.
Ngā mehi, bro.
Ai,
koe no, e nei momo kōrero.
Whakanui a ngā taha e rua.
Ai, e nei momo kōrero, ka, ai, waihoti, ai, ai. He mea katakata, aha ko, like, ngā tangata kūwari.
Ai.
Kaore ngā tino kino, just kūwari.
Kūwari.
Ai.
Kā aroha.
Ai.
Kā aroha rātou.
Pea, like, tino, you know, I o rātou fiako te ao, like, tino rangi rua, I'm like, yeah, kā aroha kia rātou, like, oh.
Hei aha rātou, ne, me aro nui tātou ki ngā mea e haere mai ana ki te ako, Māori mai, tauibi mai, ka pai, ka rawe, ko haere mai koe, i runga i tō hia hia ki te ako, no reira, haere mai, noho mai, ako mai.
Ako
waiho atu mai. E rā atu, waiho, waiho. A tōna wāpea kā huri mai, e kore rānei e huri mai, engari, yeah, mea, e kite anau i ngā mea no waho, ngā mea e hara i te Māori, e haere mai ana ki te ako, kite anau, toko maha, kei te Pākehā tonu ngā whakaaro. Mm. Kaore i te mohio ki te whakaiti.
Mm.
Kaore i te, you know, nore, engari mā te noho i waenga i te Māori,
ai.
Ki te ako i te reo, ka whānui ake o rātou whakaaro. Ki tō tātou ahurea, ki ā tātou tikanga.
Mm. Kia ora. Koe reo ki te kōrero a Papa Timoti, ne? He nui ake ngā hua, kei tu atu ngā hua ki a tauiwi, tēnā i te ako noa i te reo Māori.
Mm.
Ka whai hua rātou i te noho tahi
mm-hmm.
I wāinga nui i te Māori. Ka ako rātou i ngā āhuatanga o te tikanga. Ka ako rātou i te āhua o te wairua Māori. I te mea he rere kērā wātu.
Mm.
Te noho ki rō rūma ki katoa ana i te Māori. Māori. Tēnā i te noho ki rō rūma ki ana i te Pākehā. Koera take, he uawa mā te Māori, te haere ki etahi whare ki katoa nai te Pākehā, nā te mea he rere kērā o te wairua. So he maha ngā whakaakoranga mā te Pākehā e tomo atu ana ki te akomanga Māori, kei tua i te reo anake. Kare no pea te marea kia mārama ki tērā e. O he hara i te reo anake he tikanga, he ahurea tēne. This is a whole culture.
E mō ngā Pākehā, pai, like, nā te noho, nā te whakarongo hoke, ka ako rātou, tau Māori,
mm-hmm.
like, tōku kōrero ake mō ētahi tauira Pākehā o te reo Māori. Kei te pai te noho ngū, kei te pai te whakarongo anake, nā tēnei, nā tēnā, ka ako.
Mm. Ai, kia ora. Ai, mena, you know, kaore koe i mōhio i marama te āhua o ngā Māori i roto i te akwanga. Kei te pai ki te wahangau.
Mm-hmm.
Do you know what I mean?
Mm-hmm.
Like, etahi o ngā hoa o ngā whānau, like, kei te hia rātou ki te mārama, ki te mōhio, te mamae, te whakaaro, it's like, you don't have to.
Why?
Kei te pai.
He wā tōna e mārama ai.
Ai.
Kaua i taua wā tonu. Kā te whakautu, kao.
Kao.
E rua te kautau te whakautu. Awo, pai e nei kōrero.
Ai.
Kei te pirangi kōrero moe moe a?
Oh, kei te...
Hari te mea mea roa
rawa. I ngā wāhi reo Māori. Engari he ua tērā moe moe a. Ki te whai wāhi reo Māori. You know, mō te mahi, mō te tūranga mahi. Kei te pai ki te whai wāhi Māori o oku hoa me oku whānau. Ai.
Kia maha ake ngā wāhi e noho rūmaki ai koe
ai.
I te reo Māori.
Ai.
Ngā hāpori rūmaki ai. Oh. Tino he kai ai mō tēnei. Pea, like, I mean, oritai pēnei a ōtaki.
Ai.
Tōko maha tae te kōrero Māori. Oh, pai kia au. Pea kā noho tonu.
Yeah.
Nā rawe a ōtaki. Ngā kaupapa whakarauora reo i reira he tino tauira. Nui ke atu ngā Māori, kōrero Māori i reira, tēnā e ngā Māori kore reo kore.
Ai.
So, yeah, kei wānga, nui koe i te mātotorutanga.
Ai.
Ngā kai kōrero. Pea koe hoa, hea ho o wawata. Kaua pea mōu anake, engari mō te reo.
E, kei te whakaro ki ngā hua kua puta i roto i ngā tau e rima te kau, kua pahe mō mai te hainatanga o te petihana, tainoa mai ki tēnei wiki, he nui ngā ngā whanakitanga. Nē, nō reira e, e whakaro ana ki te rima te kautau kei mua tonu i te aroaro. Kāore kore kā nui tonu ngā whanakitanga. Kā huri pia tātou hei bilingual nation ki taku mōhio. Hei whenua reo rua i roto i te rima te kautau. Nē, kua tīmata i nāene, kua kitea te reo, kua rangona te reo, i ngā wāhi katoa. Noera, hei roto pē i te rima te kautau, yeah. Kua tata pēa, kua tutuki pēa te rā moi moi a whenua reo rua.
Ai.
Whenua reo
me
rua.
Me hoki whenua moi.
Oh, ia, te rohanga ātā o tautoko. Tōku moi moi a tino, like, aro koe pia?
Whaiti.
Whaiti?
Aro pū.
Aro pū, ai. Ki te tipu aki ōku tamariki amiri i te reo Māori.
No, a tāhua.
Ko eina.
Karau i te reo.
Ā, ko ngā kaikiri. Kei pai. Kauri tōku i raru.
A tāhua.
Me koe, te karu?
Yeah, he hāpai aki i ngā kaupapa. Kei te, e hara i te mea, kei te painoa te kura kaupapa Māori, kei te pakanga ki te kāwanatanga i tēnei wā. I tēnei wiki, kua tino whaifakaro au ki te huarahi kei mua i au, me pehe au e tautoko i tōku whānau. Kia ū tonu, kia tipu tonu, kei te tipu, engari kia whanake tonu, kia mimiti haere, kia aukati rānei i ngā pōreareatanga te kāwanatanga. Kia tū tonu, kia Māori te whakahaere o ngā kaupapa. So, koeira tāku. Engari, he pērā ki tāu e hoa, kia reo Māori, āku ake mokopuna, awo, he tānga mano o tērā.
Ai,
kia ora.
Ka pai.
O, ka pai. Tēnā kia whakakao ake i a tātou, kia whakatepe ake i a tātou kōrero i konei, kei te pau tiri o te reo e hoa e hemi. Ko koe tērā e kawe ana i te reo ki ngā tini i Taringa o Aotearoa, me te ngāwari tonu o tō whakatauira mai i ngā hua, i ngā painga. Tēnei te mihi kia koe, mō ui whai wāhi nei ki tā mātou kōnai, hei whera i o mōhio, i o matatau. Nō mātou o tira, nō ngā kaiwhakarongo te whiwhi.
Tēnā koe.
Me mihi kā tika kia kōrura, kia kuhoa, meri ana kōrua ko Leoni, i hiki ake i te mānuka, kia rere ai te reo Māori i tēnei, i tēnei wāhanga, i tēnei hōtaka, i tino rongo ana i te whanaketanga o kōrua reo i te tau kua hipa nā tā kōrua pukumahi. Nā reira, kei tawhiti kōrua.
Kia kāra hapa. Nā koe, tēnā kōrua.
Kōrua.
Me mihi hoki ki a Te Aihe Butler, tā mātou kaiwhakahaere kōna ipurangi. Tēnā toro atu ki a Nē, ki runga o Spotify, ki hea tu rānei. Hei te rua wiki, puta anō ai he kōrero mā koutou, hei wero i te hirikapo, hei kai mā te hiningaro. O tira, toi tū te tikanga, toi tū te reo.
Nair is public interest journalism funded through New Zealand On Air and brought to you by the Spinoff Podcast Network. It was hosted and researched by Te Kuru Jews with Mediana Johnson and Leonie Hayden. Nair was produced by Te Aihe Butler, with senior production from Jane Yee and project management from Mark Kelleher. Kia ora e te iwi, Te Aihe Butler here, podcast manager at The Spinoff. If you enjoy listening to our podcasts, consider supporting our mahi by signing up to become a Spinoff member at thespinoff.co.nz/donate. The Spinoff Podcast Network.